Koma ngamabili amasoka ngilibona Jimmy Steel ngandla ingela pheshiya komfuko. Khala kanye nawe mfumbe singoba wathangela umkhwakazi mamkhwana zingu bezinto ezifika emaqhakaleni maqedane ehamba yawavilakazi. Ayikhomba phezulu eginga indlovu. Ekuyithole yasesowethu yogcina ngeza kwashisa nyana.
Sugar, I'm told I was she's a home. I tell her,